emhlabeni ubaba wawa mi wangishiya ngenalutho emhlabeni naye wangenalutho emhlabeni wangishiya ngihlupheka baba ngisigencela umoya wangishiya ngenalutho emhlabeni baba ngisihlahlela umoya namanje akuhlangani futhi anginalutho nabantu abamabanalutho kusize ngizolenze njani mina baba senalutho kusize ngizolenze njani mina namanje senalutho Yeah.